qaada tamar kad qalad gaysate iyada qoosimad bacirin iyada qoosimad bacirin ha qofto de ay ku raba waxaad karta qaada tamar kad qalad gaysate iyada qoosimad bacirin iyada qoosimad bacirin ha qofto de ay ku raba anigu qiima inta nimo qadarin xushmadiyo wana Yasli iwan ogeyin Sidan qaliku aha Anigo qima intandimo Antarin hushmadi yawana Yasli iwan ogeyin Sidan qaliku aha Haddan qosho walidiyo Qisas na'ab ani chirin Qadal kaquya Iga na'ayyo Naya naya Qoys kuma tume Naya naya Qoys kuma tume Maha chiro o qarso Haddan qosho walidiyo Qisas na'ab ani chirin Qadal ka quya Iga da'ayyo Naya naya qoys kuma tume Naya naya reer kuma tume Maha chiro o qarso